Bwe tuba tweyongeddeyo abantu bonna basabiddwa okukwasizaako gavumenti mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu kaweefube gw'eriko ow'okumalawo obulwadde buno we gunaatuukira mu mwaka ogwa 2023. Olunaku olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bulwadde bwa mukenenya olubaawo buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri n'omulangeri buli muntu okulwana bwezizingirire okulaba nga emisinde mukenenya gy'asaasaanirako gikendeera. Mwomboza ya kafuwa ni radio budu radio yu muntu wa ulijo haba mku babaka mulichiko ya guwangu olukulo. Basabi ya bantu okujumbiro kwekeweza bamanye uwa weba imiride kuburwade buno. Era sangi wanga ino buburwade atandike dagala. Tuwagedeko na mwomboka umchalo wa district ye wakiso mulichiko ya guwangu olukulo Beti Ethel Naluima na atunye nyola.
Kashujukira olunakuno oramu Kenya World AIDS Day mikwano tudemo bupya twekume era nja kusaba bana Uganda banange buli omu yongera okune yakadde toti adwaliro ate okusingira eri bwamaami nga Kabaka yatugamba nti abaami mubeere mmwe abasaale mukulaba nga ate mwongera okukuuma abaana baffe abawala kati abaami mufuneyo buli omu akadde wekebere naye mwe abakyala mumanyi bulungi gy'okusinga ddala ffe abazaala tolina ngeri gy'ova mu leba waazi nga todamanya sitasiyo naye naawe ddayo ennaku zino oddemu wekebereko na buli omu yenna yenna mikwano mwekebere wetumala ate abasinga tulabenga ddala oba tusobodde kubeererawo sala amagezi oyo wabanga siye muntu ow'olubeerera banange tubeeko obupiira bwe tukozesa.
Ate yu mwaka wa maogola North mulichiko ya guwango olukulu ushatsi mshirure kutesa ategeze zanti wadenga government efubio kuranyisa mkenenya na yoru talo lucha liru nene dala kale ngana abantu bali no kujuku wa sizako okulabanga luwangulwa
neva za abana Uganda kusingira dala abantu abe abali mbio vuda Ministry of Health tukira dala kuba VHTs zebenkola na goku biaro biafi lanti batu seddagala mu bantu abaliko obulwadde naye olunaku luno luba lwaku tukyayinayo target yaffe oba goal okulanti 2023 naye mukitegeere nti tubeere ng'obulwadde obuno tebukyaliwo mu Uganda kyekyo ekigendererwa kyaffe ekyo tukituukako tutya okulanti tukebeza okulanti bamaama bakebeza okulanti eddagala abantu balimira balifuna ne balimira okukwatira wamu ne gavumenti eno.
Mu Uganda abantu abali eyo mukakadde kamu emitwala na mwesatu mwenkumi esatu be bawangala n'akawuka akaleeta mukenenya ate mu nsi yonna abali obukadde 40 n'emitwalo 8.